Beats.
Saldito, unanifanya najihisi mtoto. Baby shark to do do, baby shark to do. Anything you want, I go do do. Baby I go do do, baby I go do. Unanifanya najihisi mtoto. Baby shark to do do, baby shark to do. Anything you want, I go do do. Baby I go do do, baby I go do do. Bila we silali, hata kwa pirito. Moyo wangu chali, ni bebe ni bebe. Na nisipo kuona baby, sipati amani. Nisipo kuona sweetie, usingizi sipati. Kwako nimesha tulia, lia, tulia. Nikuza kidogo na lala, lala, lala. Kini wacha baby ni tulia. Kupenda sana, sana, sana. Na nikikuchiti, nitakuwa mnafiki. Hayo tabia ya ibilisi, nitakuwa na pretendi. Haina maana nende kwingine. Wakati wewe wanitosheleza, haina maana niende kwingine. Wakati wewe unanibembeleza, jameni umeniweza mpenzi. Kila mara nakuwaza, jameni umeniroga mpenzi we. Mia kwa mia nakupenda. Unanifanya najihisi mtoto. Baby shark do do do, baby shark do do. Anything you want I go do do.
Anything you want, I'll go do.